Sikia ni wasanue jambo wanangu, kuhusiana na candlestick. We all know kwamba tunapati kama hii tunaita the highest price, sir. The highest price. Tunapati kama hii ambayo tunaita the open, sir. Kwa sababu hii ni bearish candle, sir. The opening. Hapa tuna closing price. The closing price, sir. Hapa tuko na the lowest price. Lakini kitu nachotaka ni wasanue leo wanangu, ni waambie nini? Price above the highest price, huku juu tunaita the nini? The buying side. The buying side. Na price below the lowest price, huku chini tunaita nini? The selling side. Sawa? Kwa nini hatureconsider ile eneo kama the buying side or the selling side? Kwa sababu gani? Trade ambayo tutakuwa tunazifanya hapa moja kwa moja zitakuwa ni counter trending. Kwa nini nasema hivyo? Kwa mfano hii hapa ikiwa ni one day, sawa, kwenye time frame ya one day, that is to say ukishuka kwenye 1H utakutana na kendo ambazo zina series za kushuka chini, si ndivyo? Ambapo tukimsoma Fibonacci anakuambia this is a 0% and this is 100%, kwamba price itakapokuwa inarudi huku utaanza kutana na zile zone of retracement, sawa, na 50 kuna 38, vitu kama hivyo. Kwa hiyo price from here to here ni nini? Zone of retracement. Sasa okay, tunakuja kupata kitu gani kutokana na scenario kama hiyo? Tunasema we have a candle like this one, sir. Tunakuwa na candle kama hii hapa ambayo tunasema huku juu tayari tumeshasema area above this area huku juu above the highest price, hii ni upande gani wa buying. Sawa? Na tunaposema area below the lowest price, hii ni kitu gani? Hii ni the selling zone, sawa? Kwa sababu gani sasa nakwambia, au kwa sababu gani tunakuwa na idea kama hiyo? Tunakuja kusema kwamba endapo tukapata hichi kitu, sawa, this is a bullish engulfing, sawa, kwamba bullish imeengafi mpaka kufikia kwenye upande wa buying side, ndipo inapokuja concept unaambiwa ukiona the bullish engulfing you have to buy. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu market imesha shift its direction. Hapa tulikuwa na zone sifuri, hapa tulikuwa na zone ya 100, ambapo Fibonacci retracement ukimweka anakuambia hapa kuna zone ya 61, hapa kuna zone ya 50, hapa kuna zone ya 30 ngapi, hapa ya 20, sawa? Imeshavuka hizo zone of retracement, price imeingia kwenye nini? Kwenye upande wa buying side. Ndio maana unaambia okay, this is a bullish engulfing, kwamba kitu ambacho unatakiwa ufanye, unatakiwa kubai. Sasa the other tip ambayo unatakiwa uchukue, when prices close kama hivi, subiria retracement ambazo zitakuja kufanyika kwenye 0%, kisha ndio wewe uingie kwenye market, sawa? Types of retracement inaweza ikawa nini? Inaweza ikawa ni minor retracement, kwamba ka retrace like masaa mawili matatu, price ikaja kaendelea kushoot. Okay, same gani inabidi uziangalie? Angalia at the point ambapo price iko chini ama price iko juu, kama unataka kutrade the nini? The bearish engulfing, kwamba utakuwa na price like this and the bears wame engulf price like this, kwamba wameingia kwenye nini? Kwenye the selling side, kwa sababu 100% was here, 100 was here, amerudi ame clear price, imeingia kwenye nini? Kwenye selling zone huku chini. Hii ndo concept behind the bullish engulfing candle and the bearish engulfing candle. Kuna video ana post jamaa anakuambia, anajiita Algo TZD. Hii sio account yangu wanangu. Account yangu ni Algo TZ. Niko Bongo. My number ni 0678444502. Thanks for watching. O jamaa, kama tenda kumban itakuwa unyama sana.